Bati Shangoma sasema tave.
Here's another one.
Yasubi ndani ambanyo.
Hello.
Jaiva.
Madam President.
It's been a wrong time, Kani,
but... Oh, yeah.
Awenge.
Toka Mwanza panga ghetto da slum. Mkuwa mtoto Mr. Blue tabasam. Umi unakuenda Mario bia tam. Chunga utapakuliwa mze Bilian Maria mze. Wenzako sintu lasa mini muda. Machozi jasho na damdo tufungue masha. Wanahuwa mikocheni wenye mafek macheni. Nombo kisikia hinu nwakalam na peni. Kaki papa kaki afande. Unashindana na baga funa kaki makande. Bonjour papa, sali matante. Aujourd'hui, rap city Mwanza asante.
Usikai tu mtani uku mechil na machiz. Hata kama hauna flow kipiga picha sema ndiz. Sogo pekuji kwa uleza toka takwa fchiz. Mina haso soka nza na hills public izi. Sabi tiketi siko sold, watoto wako bold. Speech ni too cold, afu mweti no share gold. So Shanghai wano kisign kwa nona chonzidi kipi. Mipila kama crown, malume na miliki. Wocha wa mwisho show guide fanyene mwambiliki. Kwenye show na piga mbo gaf ni zangwa timiliki.
Kujita Makaveli tangu alipokufa pack. Fegi nyingi dakika tano tushavuta pack. Kichwani mvi unazificha kwa masupa black. Haipunguzi umri yo mzee, so get your future back. Amekushauri mother umechukia.
Uo si uchizi.
Amekushauri father umemnonia.
Sando ni.
Wadogo zako na wakwaza wanaumia. Over 40 years na ujawai waza familia. Taki kazi kutwa home tunasubiria nguna. Unapenda pombe hela za kununulia. Una unadeka ni kwa shemeji ya ni mchizi ya limuwa sister. Brother shunga mziki wa una tatoboa speaker.
Hey Buddha, hii ni ngori ya inatone. Milele ntawaficha kawigi na mwenye kome. Mnikome, keni chini mnisome. Hivesi na mabriji kaimeandikwa na pakome. La haula, akili mtaji sosura. Hauna pesa, wezi kumiliki paula. Weki gagura, jipange. Huna unachomiliki, zedi application ya mange. Nye wazawa mtatuweza kweli njini. Soboni ya iya si Christmas moja mjini tu. Mtari wataku, DJ shika hapo. Na nikepiga wanauliza, nacho mepigaje hapo.
Hivo msini weke kwenye list now. Kwenye rap mini god don't judge how. Alafu sheki cheki usomee kabi nyao. Beki zenu mbova zini kabi mi pesi town. Tandanganya nini mi born here here usana pesa vinafanya wana nita dia dia. Kila show kila pepa nabukua mia mia. Wakisikia nipo kwenye mic wana fear fear. Usta wa bongo wana utashimika ukipata maslai. Hila ukikosa pesa utapata sifa na UTI. Una hela na ume chill to my ghetto why babrai. Umli unakwenda karaga bao bye.
Hakuna time I can be dakika wasijirudi. Yani hapo lipo mishe zinapangika. Na usipoipanga ndipo tapanga mipango wenzako. Kila mtu ana ndoto wanatimiza chache. Bado kijana vipi mbona umejikata tamaa. Lika kipanda unachekla mtu anapita. Miaka inaenda usimami wembu naisha. Hakuna story zaidi ya kukimbilia boli magoli. Shots on target na tunaboli. And life imperfect but we keep rolling.
Thank you.
take five now.
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 Take five now.